choke, you better put that stress shooter down and roll up you a fat Mac.
Put that stress shooter down and roll.
choke, 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 cho